Let me hear you say, if you feel what I feel, let me hear you say. Hisia bana ukilazimisha, unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na maanisha, mapenzi siyo nguo, bidhaa ya kujaribisha. Love ni asset, love siyo market, love ni private, love siyo concept, love ni magnet, kukonekti, kufanya updating na new setting.
Romeo, please make me your Juliet, tufanye iwe easy, tusi complicate. Oh my baby, sweetie chocolate, Romeo, please make me your Juliet. Romeo, fix me, cause I'm broken mwenzako. Romeo, teach me, niwe mwanafunzi wako. Stay with me, nishakupenda mwenzako. Uwe wangu mi, milele niwe wakwako. Sija kupenda hela, 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 hela.
Appreciate your love, baby.
Nime kupenda msalam, salam, 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 salam.
Wacha ni ukupe kila kitu.
Sija kupenda hela, 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 hela.
Appreciate your love, baby.
Salam, salam,
from my heart, my soul, my body, my mind. I appreciate your love. Connection, jumping the ocean, no second ocean. Kwako mama, no second ocean. Funga njia penzi langu mbawa litapa, sima taa penzi langu nyota litanga. Lewe sikufuba kuchakao kusinya, penzi langalisha takama unapigwa jola da. Team siyo team bila kocha, na hata sim siyo sim bila vocha. Udada deng, udada deng, gang gang. Mahaba ni uwe ni shuti gani bang bang. Appreciate your love, baby. Wacha ni kupe kila kitu. Appreciate your love, baby. From my heart, my soul, my body, my mind. I appreciate your love.
Classic music. Classic music. Classic music.